Pero
boy, give me love. Give me love. Give me love. Boy, give me love.
Leo moyo amefungwa kamba, hawezi kupaa na tembea kwa miguu. Ina makala talamba, ebu chana msamba kibinue kichuku. Yani kama mboso tamba, nikiwa kitandani mendole kichamku. Sunapenda vya chumbani velota mkono. Ai, aa, nakikia uloda. Ina mashika besi, nika unataka kuoka. Ai, aa, nikupe mirinda soda. Asa baby, ai, ai, ya. Ufanyo na inama, nimi kwa kwa tai, tai, ya. Ebu chutama, asa baby, gimme.
Boy, give me love. Give me love. Give me love. Boy, give me love.
Give me love. Boy, give me love. Give me love. Boy, give me love. Give me mugongo, ishika tumbo. Aina shime jamani fongo. Beti na unalambo na kumbia kikongo.
Papu mubi na ye morongo.
Kama simba kitani penye mani ilalue. Kama samaki na magamani ya palue. Ebu zima taa gizani wasitujue. Kama lefa mi mchezo sha ukamia. Asa baby ai, ai ya.
Ai ya mama.
Ufanyo na inama. Nimi kwa kota hii taila.
Ai ya mama.
Ebu chutama. Asa baby gimme.
Boy, give me love. Give me love. Give me love. Boy, give me love.
Give me love. Boy, give me love. Give me love. Boy, give me love.
Ninja on the truck.